Westheatmusic.com.
Soprano, yeah. Hey, yo, Prio.
They call me Prio.
Alongside Tima, so Galicia. Aston and Jay.
Kone kushimba ze muzaka kono momu shwela kunipoka moya. Kozi ya kwa halimu ye na kideili wanilisa konia. Muipula isa fela.
Ukena babi mongolo kono amuna kunikona.
Muka inyandi sa fela.
Yesu kiena fela ze
every day lo na kipray
pressure
kelelu yo ziva ni Dubai
pressure
kuona fela rusapila
pressure
sikano minyonga ona chwalo
pressure
every day lo na kipray
pressure
kelelu yo ziva ni Dubai
pressure
kuona fela rusapila
pressure
sikano minyonga ona
pressure
yeah ah Luna lupazizwe kia na lupupile Maloi wabatuna valikile kupalile Kolu ya kaufela nyalulu Kolu ile mukajama Fela ni wamina mutukule Likazeni eziza nsika kala kale kubala Amshua muka nukatala fela ni kubala Muka niturwa mane inge vomandela Anskatela lishia nitezi kukokotela Anataba neke muka fundumana Nimilitezi dati mane muka tonifumana Kulu kona luna mwendi mwalita pelo Fela fela oko muzue mina muzo matola
Yeku
force, yeku shwa pipo
Muka inyandi sa fela
Jesu kia na fela ya ziva wapira woni pila
Every day luna kipray
Pressure
Kelelu yo ziva ni Dubai
Pressure
Kuona fela nusa pila
Pressure
Sikano minyonga ona chwalu
Pressure
Every day luna kipray
Pressure
Kelelu yo ziva ni Dubai
Pressure
Kuona fela nusa pila
Pressure
Sikano minyonga ona
Mwendimu watalono mipipanga kwa mkokoto Kona mugatu wela woto Imifachwa ni pressure bene yaka ya mkokoto Yeah Ona nako ye musinya kubata kusinya kala ifikaka
Yela woto mukaswawa
Kona nako chwale na ye nila pela kumulimu waka That's why Makona kushimba ze muzaka kono momu shwela kunipoka moya Kozi ya kwa halimu ye na kideili wanilisa konia Muipula isa fela
Kukena mwami mongolo kono amuna kunikona
Muka inyandi sa fela
Jesu kiena fela ya ziva wapira wunipila
Every day luna kipray
Pressure
Kelelu yo ziva ni Dubai
Pressure
Kuona fela rusapila
Pressure
Sikano minyonga ona chwalu
Pressure
Every day luna kipray
Pressure
Kelelu yo ziva ni Dubai
Pressure
Kuona fela rusapila
Pressure
Sikano minyonga ona Yes I You know we blaze King Vire, King Vire King Vire Entertainment
Downloaded from Westheatmusic.com
West Heat General El Brio